tekulimba limba tulina jetulaga ebyensero tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu kukkiriza tuli batambuze enseeno tekulimba limba tulina jetulaga ebyensero tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu lugendo
embeera gy'oli mwenyiga mukwano emirembe gyabula n'essanyu n'eriggwawo owulira oweddemu essuubi tolaba magenda olugendo luzitoye nnyo tolaba buwanguzi nywera muganda wange Katonda w'asobola ebizibu bimukwase tokoowa kulinda tulina gye tugenda tokoowa kulinda gwe weesiga asobola
tuli batambuze enseeno tekulimbalimba tulina gye tulaga ebyenseeno tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu kukkiriza tuli batambuze enseeno tekulimbalimba tulina gye tulaga ebyenseeno tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu lugendo
ng'osaanawo gye wali osuubira obuyambi bonna bakwesazeeko bwe wayita mikwano gyo kati be balabe b'olina wasiga ssanyu lyokka
kati weebuuza amaziga gavaawa
wakola bulungi bwokka
kati weebuuza ennaku evaawa
obulamu buzito ennyo naye lindako okuwanika eyakuyita asobola
tuli batambuze enseeno tekulimbalimba tulina gye tulaga ebyenseeno tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu kukkiriza tuli batambuze enseeno tekulimbalimba tulina gye tulaga ebyenseeno tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu lugendo
omuwanguzi tawanika kimanye ekyo muganda wange ebizibu by'osanga ge madaala ku buwanguzi batandikira wamu nga balina gye balaga etabaaza y'ogikumbe ng'omugezi bw'abeera amafuta g'olina gakuume butiribiri batandika kkumi bonna mu lugendo emitawaana gy'ensi abamu n'ekibasuula ng'enseeno tekukyaya Katondawo omulokozi akomawo nywera muganda wange wekumire mu lugendo
tuli batambuze enseeno tekulimbalimba tulina gye tulaga ebyenseeno tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu kukkiriza tuli batambuze enseeno tekulimbalimba tulina gye tulaga ebyenseeno tebikukyusa ndowooza tuyita mu buyisi mu nseeno wekumire mu lugendo wekumire mu lugendo
abyawanguze yo ofiisi yo
wekumire mu lugendo
Omusomesa yongeramu amaanyi
weku Kendo.